Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo haya ya leo Ijumaa tarehe 30 Oktoba mwaka 2020. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, tunaripoti kuhusu uchaguzi wa Tanzania ambapo chama kinachotawala cha CCM chapata ushindi mkubwa katika uchaguzi mkuu, huku Marekani ikitilia shaka ushindi huo wakati wanasiasa upinzani wamekataa kutambua matokeo wakisema ni udanganyifu mkubwa.
Haukuwa huru na wala haukuwa wa haki. Na kwa sababu hiyo watu watakao kuwa wametangazwa kuwa wameshinda watakuwa wamekosa uhalali wa Watanzania. Kwa lugha nyepesi, uchaguzi umeporwa. Ise kubitak.
Katika habari nyingine, nchini Sudan maandamano yameongezeka kupinga hatua ya serikali kuongeza bei ya mafuta kwa matumaini kwamba hatua hiyo itasaidia kufufua uchumi wa nchi hiyo unaopitia changamoto kadhaa.
Ni miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Ubalozi wa Marekani nchini Tanzania umetaka viongozi wote nchini humo kushirikiana na kumaliza tofauti zilizojitokeza kufuatia uchaguzi mkuu ambao umekumbwa na utata baada ya wanasiasa wa upinzani kudai kwamba kumetokea wizi mkubwa wa kura. Katika taarifa kwa umma, ubalozi wa Marekani mjini Dar es Salaam umesema kwamba kero hizo zinastahili kushughulikiwa kwa uwazi ili kurudisha uaminifu na kuzuia mgawanyiko kati ya raia. Vilevile taarifa hiyo inataka viongozi wote nchini Tanzania kujiepusha na vurugu pamoja na kujizuia kutoa maneno yanayoweza kuchochea ghasia. Ubalozi huo umesema kwamba unatambua kuwa wanasiasa wa upinzani, mashirika ya kiraia, waangalizi wa uchaguzi wametoa madai ya kuwepo dosari katika uchaguzi wa Jumatano na kwamba madai hayo yanaaminika. Umesema kwamba wametoa madai ya kuaminika ya kuwa kulikuwa na udanganyifu mkubwa katika uchaguzi huu pamoja na vitisho na ubadhirifu. Taarifa hiyo inamalizia kwa kusihi mamlaka ya Tanzania kuheshimu haki ya Tanzania ya kujieleza na kuandamana kwa amani. Zaidi ya Wamarekani milioni 80 wamekwisha piga kura ya mapema kabla uchaguzi wa rais wa tarehe 3 Novemba, kulingana na takwimu zilizokusanywa jana na taasisi ya chuo kikuu cha Florida inayofuatilia uchaguzi wa Marekani. Kiwango hicho kimevunja rekodi. Ni zaidi ya 58% ya watu walijitokeza kupiga kura kwenye uchaguzi wa mwaka 2016, na inaonyesha umuhimu wa uchaguzi wa mwaka huu ambapo kinyang'anyiro ni kati ya Rais Donald Trump, Republican, na Democrat, makamu rais wa zamani Joe Biden. Idadi kubwa ya watu walipiga kura kwa njia ya posta au kwenye vituo vya kura kutokana na hofu kwamba virusi vya corona vinaweza kusambaa siku ya uchaguzi. Wataalamu wanatabiri kuwa idadi ya wapiga kura mwaka huu itazidi milioni 138 waliopiga kura kwenye uchaguzi wa rais wa 2016 alioshinda Donald Trump. Kura milioni 47 pekee ndizo zilipigwa kabla ya siku ya uchaguzi mwaka 2016. Wagombea wa rais nchini Marekani, Donald Trump na Joe Biden, wamefanya kampeni katika jimbo muhimu la Florida siku chache kabla ya uchaguzi wa rais, wakati hesabu za serikali zinaonyesha kwamba uchumi wa Marekani umeanza kuimarika tena licha ya janga la virusi vya corona likiongezeka kwa kasi. Trump ameendelea kusema kwamba janga la virusi vya corona linaelekea kumalizika na kudai kwamba Biden ni msosialisti, huku Biden akisema kuwa Trump amekosa kuwajibika kwa majukumu yake. Kenneth Bwire anasoma ripoti kamili.
Trump mwenye umri wa miaka 74 amefanya mkutano mkubwa Tampa na kuambia wafuasi wake kwamba mpinzani wake Joe Biden mwenye umri wa miaka 77 atafunga shughuli za kawaida kwa sababu ya virusi vya corona na hivyo kuharibu kabisa maisha yao ya kawaida. Watu 1228 wamefariki nchini Marekani kutokana na virusi vya corona na maambukizi yameongezeka tena kote Marekani. Trump ambaye ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba yupo nyuma ya Biden katika kinyang'anyiro cha urais, ana matumaini kwamba kuimarika kwa uchumi na kueneza shutuma za uoga kuhusu wa Democrat kugeuza Marekani kuwa nchi ya siasa za mrengo wa kushoto itamsaidia kushinda muhula wa pili madarakani. Trump ana matumaini kwamba ujumbe wake utashinda nguvu ujumbe wa kampeni wa Biden unaoangazia janga la afya kutokana na virusi vya corona. Takwimu zilizotolewa Alhamisi zinaonyesha kwamba uchumi wa Marekani umeimarika kwa 33.1% katika robo ya tatu ya mwaka wa fedha, ishara kwamba uchumi umeanza kukua tena baada ya kuanguka kutokana na janga la corona. Akihutubia wafuasi wake katika kaunti ya Broward, Florida, Biden amesisitiza kwamba utawala wake utawajibika na kukabiliana vilivyo na janga la virusi vya corona.
Shukrani Kenneth Bwire kwa ripoti hiyo. Wizara ya fedha na wizara ya mambo ya nje za Marekani jana zimetangaza vikwazo dhidi ya mashirika 11 ya Iran, China na Singapore kwa kununua na kuuza kemikali za petroli za Iran. Pia wizara ya sheria ya Marekani imetangaza mashtaka mawili ya kunyang'anywa dhidi ya Iran kufuatia kukamatwa hivi karibuni kwa zana za kijeshi zilizokuwa zimepelekwa Yemen na mafuta hafi yaliyokuwa yamepelekwa Venezuela. Naibu mwendesha mashtaka mkuu wa masuala ya usalama wa taifa John Demers amesema katika taarifa kwamba mashtaka mawili ya kuinyang'anya Iran yanahusu madai ya mbinu zisizokuwa za kawaida zilizotumiwa na kikosi cha mapinduzi cha Iran kwa kusafirisha zana za kijeshi kisirisiri kwa meli nchini Yemen na mafuta nchini Venezuela, wakati nchi hizo mbili ni tishio kubwa kwa usalama na utulivu katika kanda zao. Demers amesema nia ya Marekani ni kuchukua fedha zitakazokuwa zimezuiliwa kutokana na mauzo ya mafuta ya Iran na kuzigawa kwa Wamarekani waathirika wa vitendo vya kigaidi vinavyofadhiliwa na Iran mara tu kesi itakuwa imekamilika. Viongozi wa
Welcome to another hour of VOA 1, The Hits, the new one from Shawn Mendes on the way. So stick around. Yes, this is Easier from 5 Seconds of Summer next on The One.
That you say you wanna leave, that's when you get the very best of me. You know we need it like the air we breathe, air we breathe, yeah.
I want you so much that I hate you. Right now it's so hard to blame you. loud and beautiful.
New music on the one.
Shawn Mendes with Wonder on VOA 1, The Hits. We're going to be hearing from Halsey in a little bit. By the way, if you are a fan, she's going to be hosting a live stream event on November the 10th for the release of her poetry book, I Would Leave Me If I Could. The event starts at 6 p.m. Eastern Time, and to receive a ticket, you have to pre-order a copy of the book and then show your proof of purchase. The information is up on my Twitter page at VOA Lady DJ. 24 karat gold and ENG. You are next. This is Mood on the Hits.
got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Question from the man, got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dawg, 10 toes down, dawg. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society, all this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire, like who gon' try us? Feeling the world go against us, so we put the world on our shoulders.
How about you? Take my hand, the strain.
With my homies, it don't matter, you don't know me. I've been rolling with my team, we the illest on the scene. I've been riding around the city with my squad. I've been riding around the city with my
squad.
We just close to getting crazy, living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up, cause I know what. We've been loyal, we've been fan, we the ones you're trusting. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion. I know I've been busting, no discussion from my family. No hesitation through my scope, I see my enemy. Like, what's up, hold up, we finna reload up. Yes, I reload up, I know what up, I know what up.
I told you, take my hand to the flame. I told you, I'm a slave to your game. I wanna chain you up, I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain.
Devoted to destruction. Dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain. I'm a dummy, might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark, got jealous up in the boat. Eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the North Pole, that's why my heart cold, full of sorrow. A lost soul, and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't fish for tomorrow. And I'm a sucker for pain. It ain't nothing for pain. You just complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train. Cause I'm a sucker for pain.
Used to doing bad, now we feel like we just now getting there.
Getting there, getting there, getting there.
Ain't got no other way, so we started and finished
it.
No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses.
One.